made it.
Toto fuck, atuweke wimipaka. Mungu akipenda ata uspotak. Ukipinga utadata. Haya we tawile, tawile, tawile mwana wane we. Tawile, tawile, tawile haya we.
Fesiri ya si unatania. Life ipu taiti na kambia. Nikifanya kweli unabania. Mzimu makaveli utarudia. Unapata depression. Show me name, kiona haki happen. Oh yeah, and I'm never paying attention. I'm a damn and I'm not share lotion. Oh yeah. Ujuzi, how ujui. Naona data ni so. Imi chuzi, how fumui. Kwa kutazama kiyo.
Si wenye watoto pack. Atuweke wimipaka. Mungu akipenda ata uspotak. Ukipinga utadata. Haya we tawile, tawile. Tawile mwana wane we. Tawile, tawile, tawile haya we. Tawile, tawile, tawile mwana wane we. Tawile, tawile, tawile haya we.
Nilipo sipo na potaka bakia. Nipo sipo kama triple OGs. Na kama ipo ipo tu wawezi zuya. Huno kato mapito Fatima ndiko woni. Tuzito shanskia kila pati nilipo pati majiko komi. Sije jirogan vaa mie napokuwa na mbogo nazo tamkunoga homie. Homie, homie yo kuyo. Mikwaza waga spendi watchkaji wa ndio ndio. Make sure skoni hata choni iwe mbio mbio. Nostaki kwa kironi utoko poni mie siyo. Ni wazmina nangu tumepinda. Hatu wazmu natongoza dima ninja. Tuma ninja tu hata unovaki ninja. Na tukikozo natongoza duenye mimba.
Atuweke wimipaka. Mungu akipenda ata uspotak. Ukipinga utadata. Haya we tawile, tawile, tawile mwana wane we. Tawile, tawile, tawile haya we. Tawile, tawile, tawile mwana wane we. Tawile, tawile, tawile.